mapele.
Aye, aye, aye.
Mbele kwa mbele.
Aye, aye, aye.
Hakuna kelele.
Aye, aye, aye.
If you're happy, nasa mia, clap your hands. If you're happy, nasa mia, clap your hands. If you're happy, nasa mia. If you're happy, nasa mia, clap your hands.
Tuna imani na Samia, oya, oya, oya. Tuna imani na Samia, oya, oya, oya.
Samia kweli,
kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, Samia.
Samia kweli,
kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, Samia.
Dokta Mwinyi amekona, Kinana amekona,
Chongolo amekona, Makonda amekona,
Mpango amekona, Majaliwa amekona,
Biteko amekona,
Ilani inakwenda, chama chetu kinasonga, Tanzania inanoga,
wapinzani takoma.
If you're happy na Samia, clap your hands. If you're happy na Samia, clap your hands. If you're happy na Samia.